isihlabelelo sesihlabelelo 3:1. Ebusuku embhedeni wami ngamfuna othandwa ngumphefumulo wami, ngamfuna kepha angimtholanga. Verse 2, ngiyavuka ngihambahambe emizini eyidaladini nasesigcawini, ngiyakufuna othandwa ngumphefumulo wami, ngamfuna kepha angimtholanga. Verse 3, abalindi bangifumana behambahamba emzini, nimbonile othandwa umphefumulo wami na? Verse 4, ngangidlule kancane nje kubo ngase ngimthola othandwa umphefumulo wami, ngambamba ngivumanga ukuba ahambe ngaze ngamngenisa endlini kamame nasekameleni lwangikhulisayo. Verse 5, ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ngezinsephe nangezidluzelakazi zasendle ukuba ningalunyakazisi, ningaluvusi uthando lungakavumi. Verse 6, ngubani owenyuka ehlane njengezinsika zomusi eqhole ngemure nangenhlaka nangawonke amakha omthengi na? Verse 7, bheka luhlaka lukaSolomoni, amaqhawe ngamashumi ayisithupha alizungezile emaqhaweni akwa-Israyeli. Verse 8, onke aphethe inkemba afundile ukulwa, ilona lo muntu unenkemba yakhe okhaleni lwakhe ngokwesaba ebusuku. Verse 9, inkosi uSolomoni izenzele uhlaka ngemithi yaseLibanoni. Verse 10, iyenza izinsika zalo ngesiliva nephansi lalo ngegolide nesihlalo salo ngokubende, ukuphakathi kwalo kugandanywe ngothando lwamadodakazi aseJerusalema. Verse 11, phumani namadodakazi aseJerusalema nibone inkosi uSolomoni inomqhele yawuqheliswa ngunina ngosuku lokugcagca kwayo nangomhla wokuthokoza kwenhliziyo yayo.